biɗon jenaade ndi ɓe jenata musil en wakkatiji a tawan boissonŋaji wakkatiji a tawan zingaji wakkatiji an tawe kaddile wondo koɓe fe kalisi ɗiɗo tagguji ɗi sukaɓe jangoɓe gondi e ɓamde wattu joni ene wondi heɓude sembe ley nokkule ɗe fof sukaɓe kaali ko laati sababu soɓe gaɗa ɗum
ɗen paama jandeji ɗi watta ɗi eɗi certi eɗi kidiɗi ɗi saabi muɗum no min cuɓiko ɗum ɗum fof min tota gaynari en jiiɗi sanne o musel o ko cahiɗo mo sawri mo jangina ɗum no haniri sato fof ɓeɗanami yakawere mo totta min hakkillaji lobbi yalla min ƴaɓo imuji amen ɗi
fedde sagon toone sarabe sukaɓe ka hollitiɗe weltaki e oɗo golle feyi kanko Abel Touré gonɗo ley ndeɗo fedde hollitiɗe sa ƴeewi ko sukaɓe gatta ko yo sodde musilgaɓe noon kana jaɓude ɗum feyi
de nos jours
examen meɗen joni o ɗiɗo haalaji honko sukaɓe lokkoye jandeji liire hakkudere ma dowre wona goɗɗum sowanna nambaraji so a wowni sukaɓe hokkude ma kadoŋaji sikke wala wonkoɓe dowmi bangal muɗum a yisiraka ɗum wattande ɗum hakkillo to sata foof aɗa nanga gaynari ɗiɓe tottete jutiɗe eɓe foof latto maccuɗo sukaɓe lokkoye ma
musilgaɓe jaɓanay kaɗo haala kanko noddirte Isaka Sankari janguinowo ley suudu école ɗo bomo ko ɗo o wi koɓe kokkete jenariji ɗi ko wayltitta no golleji mabɓe ɗin gorri
sukaɓe no jaati famude wiide ono ngal ɗo dokkal yo honani sodde nottoŋaji ɗi kami hooran kay wona fewi noon ɗo wurde min naggan ɗum ele alahaali gondal hakkude janggowo e janguinowo soni wonko hani ƴewtede min mila wiide hani waɗede ley moƴƴuki
ɗiɗon jenariji ene hokke musilgaɓe ɓurɓe fof hande hokkede noon kanko noddirte ɗo Moussa Bagayogo goto e gollo suudu école commune jeyoɓo ɗo bomo ko ɗo hollitiri wiide
janguinoɓe gaddata gaynari hollitinde sukaɓe lekkoy hokkiɓe ko ɓuuri heɗum musil en totteteɓe gaynari ɓe na handi hen jaati fay caggal yimuji ɗi o jiimi nottoŋaji ɗi mande nambra fof wala hen banggal gaynari saabi janguinoɓeɓe o mboyra ɗo woni jande mabɓe tan ɓe kinni saabi ga ene sato locol min notorto
andaɗo kabaru jande moɓe noddirta Morike Dembele wi ko laati sababu so musilgaɓe ene jaaɓa nanggude ɗiɗon jenariji eɓe tampi ñalawma hannde no o sanne woɓɓe du andano sariyaji jande uurri
mawɗo e caɗele ɗe yoko jangguinoɓe hewɓe ɓeenaka faamu do hono jangguinde banggal ɗingu adama ku e keñoɗon birki ɗiɗoɓo o alhaaliji ɗi gooɗa fewi ɗiɗo wattuji ɗi nden sukaɓe lekkuɓe ne nangga yurmede jangguinoɓe mabɓeɓe ɓe jeyno ɓeɗo gollirta tataɓerde caɗele ɗe wi ko gondal mabɓe ngal ne yoɓi ɗum do tottugol hunde ndeno gondal jande ne wawi jaati weytade laatade goɗɗum
oɗo andanɗo kabaru jande o hollitiwi nanggude ndiɗon jenari aɗa wawi waddude kutteji kewɗi ɗum woni hirdirde sukaɓe woɓɓe saraɓe muɗumen ngala bawɗe ɗon mbawi yoppude l'école feyi
ndeno jangguinoɓe so worɓe so rewɓe ko ɓuuri hewde gattana hakkillo sanne sukaɓe lekkoye tottoɓeɓe gaynari sato foof so ele jogola le classe ŋaji so ele tottugol nottoŋaji saabi ɗiɗo gaynari ɗiɗum hononi daɗodiral gaddoɓe ɓe keɓan ardinede banggal janguino o dinaɓe gaddata fay hundeɓe woni ɓiɓɓe talka enɓe ɓeɗo mettete sanne ɓe wawi jaati latade sababu ɓe gotta jande saabi ɓe mbawa fe ñamminde heddiɓe ɓe
fedde sagon toone saraɓe sukaɓe le leydi meɗin ndi holli tiwide immadraji kani waɗede ñalawma hannden o sukaɓe gaɗoɓe ɗiɗo golleji jukke musilgaɓe ɓe ɗum fadi jaaɓa nanggude ɗiɗo jenariji